money, I 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 Sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqale ongiqashum fuck emagiye sokugezena tripa ngasempompe ayimile ngathi ukhombita kusedrobe moma stende hloko yasejardin yazi umnandi ngathi vacation mama unganye ungangithethe sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqale ongiqashum fuck emagiye sokugezena tripa ngasempompe ayimile ngathi ukhombita kusedrobe moma stende hloko yasejardin yazi Nothing active vacation. I just send the location. I have a notification. I'm fana selection. I'm not doing fana. I just send the location. I have a notification. I'm fana selection. I'm not doing fana. I just send the location. I have a notification. I'm fana selection. I'm not doing fana. I just send the location. I'm on a notification. I'm finna sell like shit. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I show me. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I show me. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I'm not doing fine. I show me. Bambelela kulifika monga funi ngekata lepati ah sebenza 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 fakela 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 Sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqale ongiqashum fuck emagiye sokugezena tripa ngasempompe ayimile ngathi ukhombita kusedrobe moma stende hloko yasejardin yazi umnandi ngathi vacation mama unganye ungangithethe sondela thando sami ngicela unganye eh imnandi emqale ongiqashum fuck emagiye sokugezena tripa ngasempompe ayimile ngathi ukhombita kusedrobe moma stende hloko yasejardin Yeah, so I'm not in active vacation